Baby, want me, yeah. What's the mule, yeah. Story, yeah, too. Mimi, now, baby. Tell I want me, yeah. Only for superior. Be like a choker. Now, me, nigga, pamba, now. I cry, I see, mama. Move, come, my body, me, lima. Baby, not good for me, in penny. Kwani ulini heshimu mwanzoni. For you itasimama mpaka mwisho. Ni wewe tu, ni wewe tu. For you nitapigana vita. Niwe na wewe tu, na wewe tu. Namshukuru Mungu amenipa wewe. Furaha moyoni siamini. Popote pale ulipo, mimi nini wako. Milele na milele niamini, girl. Te amo señorita, Margarita mama sita. Nikupe jina gani la thamani, girl. Veronica Teresa, Monica Joa, yeah, yeah, yeah. You know I'm falling for you.